waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Ra-iisul wasaare malcolm temple ayaa sheegay inuu xisbiga liberaalka u hogaaminayo sidii uu rabi lahaa see robert mensy oo ahaa ra-iisul wasaare hore oo xisbiga liberaalka ka tirsanaa aadna xisbiga gudihiisa looga ixtiraamo.
In 1944,
Menzies wuxuu hawl adag u soo maray inuusan xisbiga cusub ugu magacdarin ama ku magacaabin muxaafid, isagoo ka dhigay xisbigii dhanka midig siyaasadda ku jira, kuna magacaabay xisbiga liberaalka, wuxuuna tiir uga dhigay inuu noqdo xisbi jooga bartamaha siyaasadda ee Australia. Khudbo uu ka jeediyey xarun cilmi baaris oo dalka Britain ku taala ayay dad badan u arkeen jawaab uu siinayay ra-iisul wasaarihii hore Tony Abbott oo isagu gadaal ka riixaya in dowladdu qaadato siyaasado muxaafidnimo ah. Laakiin khudbadiisa ayuu Mr. Temple u isticmaalay isla hadalkii Tony Abbott inuu ku doodo noociisa hoggaanka siyaasadeed ee dhexdhexaadka ah.
The sensible center, to use my predecessor Tony Abbott's phrase, was the place to be, and it remains the place to be now.
Dhexda macquulka ah, haddaan isticmaalo ra-iisul wasaarihii igu horeeyay hadalkiisa, waa meesha ay tahay inaanu joogno, waana halkaas meesha aan joogayno. Khudbada ayaa waxaa ammaanay qaar badan oo ka tirsan dowladda oo ay ka mid yihiin wasiiradda arrimaha dibadda Julia Bishop iyo Christopher Pine, laakiin qof walba kuma farxin. Premierkii hore ee gobolka Victoria Jeff Kennett oo ka tirsan xisbiga liberaalka ayaa sheegay in khudbadan ay sii kicisay xiisad baryahanba xisbiga gudihiisa ka dhex jirtay. Wuxuu ABC-da u sheegay in Mr. Temple uu sii qasay dagaalka ka dhexeeya xisbiga liberaalka gudihiisa isagoo dalka dibaddiisa jooga kana qayb galayay shirkii G20.
It just seems to me to be an appalling lack of political judgment. Why would you do it? Why would you do it from overseas?
Waxay aniga iigu muuqataa aragtiyari siyaasadeed. Muxuu sidaas u sameeyey? Muxuuse hadalkaas uga yiri isagoo dalka dibaddiisa ku sugan? Muxuu koombo batroola ka buuxda ugu tuuray dabka awalba shidnaa? Laakiin ra-iisul wasaaraha ayaa taageero ka helay madaxa xisbiga liberaalka federaalka ee dhowaan la doortay. Nick Greiner ayaa hore u ahaa premierkii gobolka New South Wales. Wuxuu ku raacay Malcolm Temple in xisbiga liberaalku noqdo mid furfuran oo waaqiciga la socda oo aan hal meel ku dheganayn soona jiidan kara dadka aaminsan siyaasadaha dhexda ama bartamaha. Wuxuu ABC-da u sheegay in aragtiyada siyaasadeed ee Tony Abbott aysan weligood shaqayn doonin. Wuxuuna ra-iisul wasaaraha dusha ka saaray mas-uuliyadda natiijada cod aruurintii u dambeysay ee xisbiga liberaalka oo hoos u dhacday.
Range of the media have certainly contributed. Everyone knows in Australian politics that disunity is essentially political.
Waxay ila tahay in Tony iyo qayb ka mid ah warbaahintu inay qayb ka qaateen hoos u dhac ku yimid cod aruurinta taageerada xisbiga liberaalka. Qof kasta waa la socdaa in siyaasadda Australia in kala qaybsanaantu tahay dhimasho siyaasadeed oo xisbi kala qaybsan aan cidna dooranayn. Waana fahamsanahay sida warbaahintu u jeceshahay inay buunbuuniso, inay faafiyaan waxyaalahaasi halka ay ka faafin lahaayeen qorshayaasha dowladda iyo guulihii ay gaartay 12-kii bilood ee u dambeeyey. Dabcan, waxaas ayaa qayb ka qaatay cod aruurinta xisbiga oo hoos u dhacday, mana aha wax la qarin karo. Dhanka kalena, Senator Cory Banadi ayaa khudbadda ra-iisul wasaaraha waxay u sii xoojisay fariintii uu dirayay ilaa Febraayo, markaas oo uu ka goostay xisbiga liberaalka oo uu samaystay xisbi uu leeyahay oo loo bixiyey Australian Conservatives. Wuxuu sheegay in qaar badan oo muxaafidiin ah oo xisbiga ka tirsan inay dhibsadeen khudbaddii ra-iisul wasaaraha, wuxuuna u hayaa dadkaas fariin sahlan.
If you're a conservative and you're not welcome in the Turnbull Liberal team, you need to come to the home of conservatism.
Haddii aad muxaafid tahay oo aan lagugu soo dhaweyn kooxda liberaalka ee Mr. Temple, markaas waa inaad timaado hoyga muxaafidiinta, kaasna waa Australian Conservatives. Markastana waa lagugu soo dhaweynayaa.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo S B S Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.